music at HamThePiano360.com.
Tino, Tino, kuwewe dwa usana lwami. Ndondondondo, uzubuye we mtwana wami. Zizandla zam ezi kamandla wamlana, ndizohlala mna ndikuthwala.
Ndikulakasela
ikhaya lakho eli, ngabantu bakho naba bazohlala bekuthanda.
Ndizikuthuthuzela.
Oh Tino, Tino,
Tino, Tino,
wandishiya ndihleli ndedwa.
Tino, Tino,
Ndondo, Ndondo,
Ndondo, Ndondo,
ubuya nini sizoncokola.
Ndondo, Ndondo,
Injongo zam zezi, iminqweno yam yone, ukubona ubuyele khaya. Sako nesi kululeka auselo ndwendwe.
Ayibuyi Afrika.
Oh, 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 oh.
Spiti biti,
spiti biti, seli lizwe.
Awe, oh,
oh. Sakuthatha sahamba nawe.
Spiti biti,
spiti biti, seli lizwe.
Awe.
Pity, pity.
more music at HamThePiano360.com.